Minanya understand. Yonke lemkuba le idalwa nje pressure.
Nothisha abathathi advance.
Minanya understand. Yonke lemkuba le idalwa nje pressure. But in general, asihloniphi ukuthi kusasa liqhakaza. Asihloniphi ukuthi kusasa liqhakaza.
A school is an institution of education, a place of learning. It's like a job preparation. Fanele sikhumbuzane ukuthi esikoleni siyelana. It's up to an individual ukuthi ufuni future njani. Ayifuni future bright mtasekhaya or kanjani. Usually future my dark iglobe iphulwa abangani. Kumele sishintshe ukwenza. Shintsha tisha nawe lena. Ngicela ama parents ayibhekisise kahle lento. It's getting out of hand. Ayenza kuphela ama student abadiscipline. Banama rights from government. Ama cool kid azosebenzela ama net popularity. Benzisa izinto ezibhad. Esigela sekwenzeka izinto ngeke uzi understand. A teacher and a learner kawa having an affair. Irrespect beyilana ka when did it disappear. Why u teacher and a learner sebaphenduka ama peers. Spare the rod and spoil the child. Ego na le child. Ijwayele abantu abadala blind. I'm not trying to judge and angithatha my side. I can't blame abazali. Ezinye izinto abazazi. Isigela sekuyi battlefield. Kuzofa umuntu God forbid. Sekuphathwa ama firearm. Othisha abasekho safe. Girl na you keep ama tongue. Menero yahala uboni made. Fine isigela uphethe pang for ukulimaza. Uhlezi already ingane iyimvendini. Kodwa esikoleni ibhubesi. Ya trend intombazanyana evidweni. Ikhuluma ngocansi. Asitrende ngezinto ezirayithi. Izinto ezifana neyincwadi. Sekela ama tracks, khuphula ama max, sekinto ezinjalo. Mhlambe ingane ziyibona ekhaya. Parents are looting shops and they burning down schools. Bashisa ama library, bashisa indawo zebhuzi. Wonke umuntu uyaphuza like sakuzwela uma ungaphuzi. We need good role models to replace the bad ones. Ngoba umzantu uzophenduka ube i-country bedayo. Each one must teach one. Sibhekelane sincengisane, kanti silwelane isikhiphane. Angale sinokuphikisana, akudingeki ukunqubuzana. Sijabulise usathane. Asifundeni future leaders, sishintshe impilo zethu. Future yethu bakithi isezandleni zethu. Education kala, ezinye izinto after. Isikhathi siyahamba, ithathe serious le number. Cela ukuthi senze lesiyele sigela. Ngoba sibaluleke kakhulu isigela. Cela senze lena lesiyele sigela.
But in general, asihloniphi ukuthi kusasa liqhakaza. Asihloniphi ukuthi kusasa liqhakaza.
Ngilalelwe umuntu wakithi yezwa.